Ɗoyo studio tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jaam haalle moɗo, eɗen gone biyete alkamisare capantati lewru juin hitande 2022, yamde jeena ƴaɓɓori kasilma sappo e ɗiɗi. Ousmane Niall Boulo kabaruji ɗo nojire to ɓoggi jande to. Golloɓeɓe laamu o yoppi golle ana domi fa joni, totte hakkeji mumɓen eɓe goni o tiɗ Allah ko yata duuɓi jeɗɗi joni ka walde hono golloɓe yoppaɓe golle ɗon. Association nationale des travailleurs compressé Mali holliti wiide o dokkaɓe seeɗa. Région Nioro ana anni yeremude ndungu hikka o ko ɓuuri hectare ngaji ujunaji deɓe e jetti neyguji, ka hooreɓe agriculture kolliti metti mumɓen wiide ɓe keɓay ɓe dokkaka engrais kañe e awdiji. Coggu sima e biƴƴe ɓuyteke ton sima ko wonno ujunaji capanɗe tati ana heɓire hannden ujunaji noga e go'o, cakuru biƴƴe ana heɓire hakkunde ujunaji ɗiɗi yettade ujunaji ɗiɗi e temedde nayyi CFA. Yoɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Ɓe laam o itti e golle fa joni tottaka hakkeji mumɓen ɗum fayi e tawede gouvernement o ɓaminiinoɓe aadi illa joyi lewru février hitande 2021 leygu rewruno e gollirde fedde INTM. Ɓe ndewrino yoɓude ittaɓe e golle illa judde layya rawanen yettaki fa ɓe kollita metti maɓɓe. Ɓe himɓe ɗum waddani jodde ke battu altinere ƴaɓɓene nde ko jonnoɓe o battu ba ɓe darta hono ɓe tottirte hakkeji maɓɓe fa ɓeydureɗen faamu. Keɗɗen Mamadou Sama Sego.
Ko laamu hani yoɓande ɓeɗo itaɓe golle ɓe yo milliard uji sappo e jetti CFA. Kamɓe compressé ɓe ɗum no domi oɗo kalis o gila duuɓi jeɗɗi caggal kiiti ñande noga e jeegom février 2016 to cour d'appel Bamako. Hanɓe yoɓanede ndiɗo jawdi nam mbara uñaji capanɗe joño e ɗiɗo yimɓe. Ɓeɗo itaɓe golle ɓe na gonno e société ngaji kewɗi hono Sumiex, Air Mali, Sojimork, Sonarem. Eɓi ho radio fedde golloɓe compressé en Mali ɗum woni INTCM Amadou Keita. Wattu mai 2022 wonko gouvernement transition o horni yeddude kaɗo Ania Saria. Ho radio ATCM walde daraninde hakkeji ittaɓe golle en Mali Ousmane Berté e ley karotal ñande altinere nde holtiwide yogaɓe compressé en jeeyaɓe INTM fuɗɗi yoɓede. Aɗa hani enen e ɓeɗo fof joɓɓe wattu goto. Non woytike Ousmane Berté micciten wiide wattu 2021 gouvernement transition o dardi noon no ɓeɗo ittaɓe golle e kañe cuɓiɓe yaade foftere ko wiyete retraité par anticipation udita compte banque toɓe joɓete fadde idi layya gilanden fayotari hande ɓeɗo compressé en ɓe na duumi.
Le ittaɓe golle ɓe ana hen gollannoɓe ikkuma fa joni ɓe wala fuu ko keɓi Oumar Diarra ayo goto e ɓe gollannoɓe golle mumɓen boni le usine ikkuma omo waɗa noddago fewde e gouvernement o hunjan hoore kabaru maɓɓe. Keɗɗo ko wi Kouane Diarra do faccitago sitta siddeɓe.
Gueddeeru rawnen ɗo e julle jottoto laamu on lamdike amen no mi udita comptiji ɗi banque ŋaji ɗi. Ɓe wiɓe waranɓe nella amen kalisi amen o ɗo e julle ne watte. Miɗe wullito e laamu on tinno bata haala hunkumi en sabu den ɗo ana moƴƴi sanne. Golle nokku amen o ikkuma on ɓe tampi fa wala seeɗan. Mi nani sakitiɗe joni wiɓe yoɓi golloɓe entitéré hôtel Azale kañ e gollidirade ko entitéré sinegma nga fo hannden minen golle ikkuma kalisi amen o hokkaka. Mi tampi fa wala seeɗan sodat ɓen andi hannden raji ɗima wonle muɗum ɓe yoɓan kalisi amen noon ɗo e julen yottoto yala heɓe sultina yimɓe galle amen.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude dowɓe ɓe andi eɗe ɗo hello amen Facebook kañe compte Twitter. Kambuji keɓade ley wattu cakkitirle balɗe cakkitiɗe ɗe gaɗi bonandaji ley gelle yogaji hono sévare o nokku gonɗo ley région mofti e wi service météo Mali. Ka noon hooreɓe maɓɓe ana darta e jamare nde tinno ndento ley wattu mo henduji mawɗi godi na sinui kambu ana toɓa. Keɗe ko madame Fatmata Sango directrice des infrastructures et des prévisions météorologiques Mali météo wi Mariam Koulibaly do faccitago Alicise.
Mi keɓi kabaru iruɗo le région Motti kolciɗo wiide toɓo mawɗo ɗi keni cattuɗi wonno e muɗum hippiti cuuɗi yogaji le région o. Ko hani famede tan woni wattu momi gonle muɗum o e wattu toɓo. Le wi kabaruji ɗimi jogi ɗi toɓo ngo mawnan sanne hikka keni cattuɗi kae tera ndiyam wara matede nokkule yogaji. Komi nardata jamarde tan woni ɓe ndento wattu no toɓo wodi. Miɗen narda ɓeɓe keɗo kabaruji pawiɗi e météo fade maɓɓe sartude hunde fuuna fade mabbe do yaltude ni galleji mabbe
ndungu hikko o ana wondi e landinede sanne to nyoroto e wi horebe agriculture leendi gendi gawri mbayeri e bambari woni ko himbe mudun buri remude region o ana mile remude hikka hectare ngaji ujinaji debbe e jetti ne ngoji kanon wanti dallaji dibe kawri hono holitindi wirebe e engrais ngaji kanye awdeji dabreji hedi woni gondudu fede yalla faadi ti dallaji ana kebene jogal aisara jara tewti jabudi landi ley ko yeyno nyor anni ko hebini ne jabu mudun du facita ngo alisise sita silwe
ari yaina niyo si angata kle kalarana
ali trawole yon demo ngondo dende janwil kunda nyorotu omo landini kanko suka mako yaade ngesa mako ngodirdo ngallonde kilo joyi omo yidi demal mako hikanga lato nga omo andi edun tidi sabe tidala yogaydi wondi fewde mudum
me wala kaki fu ko fabdo amen wadde deman hikka kaki limir kidi ana da allalude wakati so gabere benni fodi ana tarra amen sanna sadi bonna nyamir amen fedda mudum dabaydo ana bonna nyamir amen tiagandi torrade fu mede lafa winde ko wattete awdi amen di
do titala e goti ka kanko Musa Dambele horojo demal nyoroto ka gondini dum tawede dum fu o wi won dabere ji gondudi fi hede yalla demo be an heba faabede
anko ni projection ka
ima dara fu tadama yalla kaaki golle ke kay winde an heba faabede dum fisi subvention bi dan hikkar me lambi ke fu remo gesa tinno warale winde inne muri yalla heba kaaki golle sabdena me leedi sahin me woni weta wakkati on torre amen fa wala sedan famdi remo fu damu dum tinno awa pawdi yawli do na nato sa heba nyamiri lobbi do e kam on darto
demal rowonde le lamu nyoroto ka wala fuko lati le wikanan kobe nga sabi fuddugol tobo law hikale region o demobe kayen horebe le nokko o fuwi ana jogi jike lobbo don ko aisata jara hebani studio 80 ko warti iude nyorodi sahel
Tugungureji e Gaza fa handen an heddi en nabude le leedi meden di o kabaru ana wembi nyamobe e julabe fu sini nyamobe yogabe kolitiwide jukungoji sedi awdi sabim bini dun julabe kanyen kay lam o woni ko pelata wide darake darnde mudun fa be dure den famu anni ko enzan traware hebeni do fakitango Mamadou Sama Seku e sita sidibe
lelumo ligumaji medin julabe yogabe kay nam bemba sanne sabi tallaji juridi haklo mabbe jamarnde jati woni sababu yoti tallaji di
poromalo jarane ngunye wo
arano chakuji mara ku chottete no ujnyaaji tati e sedan ga hanne du ana chotte fa ujnyaaji nay liddi jati awete to medon dodi ana tidi fa wala sedan jaba on ana chotte no aran kilo goto tefan e joyli lumoto woso ana chotte no kilo goto chapan tati e joy ga di kulleji futtiide handen pomvoro handen ana sode fa ujnyere cemi e jetti kulleji men fu ana tidi handen wuri nukuje keddande me wa sodde hanne segire jaba goto ko yata ujnyaaji jeddi nga arano dum mena kodda dum ujnyaaji tati e setan
wana tan nyamduuji di cogu gas dun tiidi njeewobe ngotike kaado tidalla cogguji e holti wiide babaaji di gouvernement wuri wadde do cogu gas ngaji di ngoti keddana amadou kida o jeyo gas to lumongo bamako
tidalla gas yon adna fu an halado hande sa ji arano gouvernement an hokka amen kalsino dum ngunaati sabe so cogu makko ana yaatna sedan nga gouvernement on darn hokkude o kalsino du sabi hanne so gaz on a tidi mel katta gazi kilo jeego on kudnire temede nay kilo sappo didi on a fette fa ugnya tati ma ko yuwi
be do julabe be dulla fi darande mabbe le kabaru ka be ndar la mun ko be tinna de fa hande yela dartinde joggu produit ngaji di
ay sembe se kule o wat godne holitama wede tay kitama yede joggu kule yogaji hono sima e bijje buiteke ton sima ko yo tino fa ujinaji chapande tati warte handen ujinaji noga e go'o chakuru bije ko wonno hakkunde ujinaji didi temere jitti yottare ujinaji tati na hebire handen hakkunde ujinaji didi yade ujinaji didi temere nay fa bidire den fam kedan na Mamadou Sama Seku Fatmata Mayga
marobe dabaji e chef de santi en fouf andite jati cogguji simay alman betay butike e beltan ke dum sanne
je suis éleveur de moutons
mi maro dabaji mi tayki tigi cogguji di butike misali sem bleu o wari ujinaji de temere didi arande an wonno united e teme jettina united kaprendu warti joni united e teme joy e do wonno united hakkilamen joodi ma obe cuudan baye maude joni dum latto sababu bare be keba golle sabu homo fan andi golle btp o buri hewde hande hono kabbobe jande
e wi o do njeyo bidje gondo dande gidro atete buguto bananga bugutun sambini goldo buti gol siki wala yoko yeltin gol bidje de yade li lede kirondirde de buita musenne kedana amadou ba o dimi grossis nyamdu dabaji
choggo ana wonno fa united ka handen ana united e temen nay na united e temere joy ko sabin bini ti dallo o do wanana e be nabadun nokku goddo so tawi yaltata e leydi meden atan choggo mu burata fe ujunere
nuhun tugula yo jiran kenkayri goto o holti wide go purdi ngaji natoje lemu ingul sima na hebenu yafuri sambini ngul do buitugul choggo
joni miden dokka ton sima winay noga e go arande an wonno winay noga e nayna winay noga e joy sima an mujjine ga amenga ka kulleji kan di wattede hen di taggal leedi yurata kammar ambargo gondo do leedi ndi min kebata dun ka naw e dun waji bini do amen min jaha waddoide dun gine miden kaba dun seeda seeda
do leedi ni tidiri wakal juno an haani ngul do buitugul choguje di dumo ni en non ko holliti pelle notortobe yila mabbe yo gullo buutugol teke dunole nyamduuji di
markal mo ingo neddo e mojingul neddo e ledde ana e finatawa mabbe hitande fu e be ngada yewtere neddo e ledde farde ndungu nadde de yambere be puddi wadde don ana buri duubi temedere joni dum woni ko holliti wide dunken ande yogabe ka o finatawa ana wondi e majjude le duubi cakitidi di ko mimsibe heddun woni manda neddo e ledde le lenyu ba marabe hono watte fa o finatawa heddo jukinede wadede nelad amen yaade to markal to hamsidu gogo toure tewti jabu di landi aniko hebene do faccita go sita sidebe e Mamadou Samaseku
du yo kortal mangal do finatawa ko holitata yimmugol dabaji ladde ga ciagal ngal kortal wonko ciudile ngal kortal mangal ko dogata do pabon durre lewi adama tugura kan yo goto e mudino kulleji yimmitandi dabaji ladde
ko kono fraw lucifa yimminde dabaji maretedi kanye ngondi le ladde maske kanye ko wete marionette na cirti sabe marionette yo daba modo mo le koede mudo woddi dabaji ciudi kinnidi bumi no latade don sonke ma lingu ma de bo gondo unude ko buri hewde yu fadde ndungu
abissan keme andi sambi durugo
tagal modon lewi adama togra o miste hannen sabi o fina tawa hisaka handen
nyene jade do
to yambere mo fanda mudun yu hun cangul hore kaltidal pabondiral e gondal ka wakar junen teki wide ko hewi heddake e dedo gedde de ko hewi majji
onara kessu ko bodde sisa
kulleji yimmitandi dabaji ladde ko watte arano kay ko nyalan hande on ana seedi do holliti kanko adama togra lewi makko be won torraji mawde handen li wadgon di golleji
dunana
ko heewi weltike marionette den e de joni de na certi tidalaji na kewi sanne hande jamarande ngoti mumindirde den so tawi andi yamberende golle fuf awata ka hande wana fi non wurdi
e tonta e debi jona fede c'est ça
mi citinde jamare wi nde yembere fina tawa ana nodda nedde fugo jeya lamu markala war kawra e mudun do wonko hamsetu touri hebini sidio tamani wiude markala Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakira be kabaruji gon ile e region ngaji meden de njara le lamu siga soto yam folilato to letama wede suka be jokolbe e rewbe worbe ngata koyde mubben ale imadaraji non bawdi dabreji pametedi le commune ngaji fa yottare hono kani wadde fa ngata koyde mubben hono kebal wadirta le kebirda hala mudno wonno hecci kanyanto yam folilato gal kawrital hawden tinni ko yaata himbe chapade taton ardo en jaleni be commune ngaji yam folilato wasulu bale e gwa nyaka fanda mudu de wimu chani mbenu hore yu huli tinda hauru behenbe yalla hono kani wadde fa ngata guleji mbudi wadde nafano kando wadde o imadara huli tindi be yu ekip ngaji regional dapi ala reconciliation national kawritangal huli tamwede jarani dodun yu proje mbe nudirta proje soutien a loto emploi de la jeunesse rural batu anahan ima dimi alalbar ya binende sakirabi huli tindo wido kadu di kabaru jahanden ka ando di fodo ba hebde do www.studiotamani.org na do faketi no ndi odo ba no de numero via mo 37321 wassalam ko hasindina bangal neda ku ana hewi sanne leydi meden di do ni ko holliti wiide kambe no hollitama wiide kambe darani be comité international de Croix Rouge CICR holliti wiide ko hasindina ana hewi sanne no kanko noddirted Antoine Grand wi e be gondi e wadde imadraaji e bodde mabbe fu yalla on himbe be tidallaaji kewti wiide torraaji kewti ana pabe yalla ana keba no gureji yogaji le onukku fitinaaji godi le sahal e leydi meden di fabidure na fama anni ko mumin sende buhlan ndiri e Antoine Grand o goto e kanan ko be de fedde anni ko be kaldi do fakitango Mamadou Sama Seku.
La situation militaire au Mali est très préoccupante. On a un conflit qui dure maintenant depuis 10 ans au Mali et qui au début
kabaru ba jamaare wonire ne leydi Mali ana yurmini sanne so a yebi wolle ne fuddi gana buri dubi sappo hande ne leydi Mali bamde sahin leydi fawo tade wuddin leni wala fu mo torra hewte li len wolle yimbe ko heewi wonku witti yopni kuji men tagal mudum weta wakkati on hewti yimbe kazin torraji mawdi ti wawa sifede do sabi handen so fedde amen antirtene CICR ne ana wonde wadde imadraji yalla ana faabo be yimbe be torraji hewte li den wolde ne medde tadja daberji fu hokkude be yimbe be wolle ne hewti torraji musakaaji mu en hone nyonde be nyamunde be nabdo doktoroje en nanal mudum ne genni gawo kidal fawtade mutti medde jogi handen ko yata doktoroje chafan tati li den nukuje dima mu'ini yalla jama on an heba nyonde le mudum medde wonde tayde daberji lana poli assurer le nukuje fu edda mudum ko hewti ndajam on jenyarte na tagal imadraji fu me yifa handen golleji mawdo ana heddi ko me haani wadde kazin me wawetade nukuje fu edda mudum sabe lafi dejerna yodi torra makka handen ko hatta amen hebti e golle amen no wodiri son wala ko me tabta jati yo battade jama mo torra hewti on me faabo be no wodiri do yo hunne watre mawne li gollal amen ba torra en tawira gafu me accata tayde daberji fu hono be yimbe rentinte le leedi malli ana ko yahe dubi hande medde wonde wadde hono de golleji leedi malli e mangal mudum medde do yalla den e dejer ana hebele leedi malli soni on fami fedde amen antirene CCR ne haaji amen wala e politikaago haaji amen wala e buudi politike me wattata hunko amen e kabaruji lam en nanal mudum me wattata ko amen huuna fu ya Allah ko dogata do lawol politikaago leedi malli kuma tewtade yo tewde hono ne moddere hewtirta yibe be tordaaji hibe le leedi kay faabare lam ko leedi malli do won gollal amen e leedi
ou autre. Nous, on essaie de travailler pour les victimes, avec les autorités, et on collabore plutôt bien pour qu'elles nous facilitent le travail dans le pays.